awusihle ukudla ukugrindela asidonisa amafutha awunepitori seyikhona la awuqokhala katha asifuni imali encane man asifuni fala kahla lentombi zingibiza ubhuza awuyimi khala katha umlazi ngikhona la nomkababa hlala mabhansula namanzanzanza umlazi ngikhona la nomkababa hlala mabhansula namanzanzanza.
Let's go.